Pempelo yanga niye kutitiza kazundane. Tizi kondela na kuhita nevite. Tima yamba na tawizi na tima minyana. Koma ziku tine wosina kukonda. Ati yuju mnafake.
Ine panu nime kondate.
Yuju mnafake.
Latini na weo.
When I found you finally, nankala part of my family. Pali wewe, I can do anything.
Chokela isha day, you became my everything.
Na weka uziwe kute zininga mkali tulie. Kwa mutima wanga ine, ulituliwe. Sometimes ni mapunda ni kakuia. But you still ni mabwelela kwa iwe. Chifuwa niziwa kulibanga ni kunde munga.
That's why in the every day, you might be feeling that we don't say. Kuti kusaka
sembelo yanga niye kutitiza kazundane. Tizi kondela na kuhita nevite. Tima yamba na tawizi na tima minyana. Koma ziku tine wosina kukonda. Ati yuju mnafake.
Ine panu ni makonda.
Yuju mnafake.
Yeah.